Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem alal bare jeegon lewru mehitan 2026. Sakrab dum gondum hedaade hejjud amen de lende mangal mudum wakat jon o fumen chalmin am san. Dawobe hewbe kanyum em ka heba yude bamako yaade kitasabi lawungol ka wana ko nebi fe. Kanko maître Muntaka Tall avocat em gombe le leedi amen de faa to gollirgal gal be noddirta Amnesty International holti sugula mu em sanne ko o suuta ko be jidi do o yuppite no yaawre don sami kabaruji dum jogon non kiyid hande bismillah modom e hedaade dum an heba yontere jom yude bamako yaade nokku noddirta kita ka wana ko newi fe dawobe hewbe kanyum en ka heba yottal dido nukkule sabi mublay di yaaw warta mudum wana ko newi le dido nukkule fa keben famtaare anni ko esita jara kan kijabe amen gombe le dido nukkule hebani en do majjundo fitan Ousmane Nyaliwuri
Janjere nde wowa nde gararu cernaaji mobilaaji anandari dawobe anan joodi anan domi balle kewde joni mobilaaji njoji bamako anindari ko bonni golleji compagnie ngaji kewde e wisirama jawara directeur mande transport wattu joni o kabaru an tampini be sanne
les attaques barbariques
bonandaji ngaddidi gadi tidallaaji do yawara wiami de mbaawi yaltude kami mbaawa natude min kuncege yaade le gure e kami kibi tidallaaji wartude ko yaata yontere joni fa kenyan woni ko min darni golle fa de baruji di waylitade min danneri golle sembe
forcé
se tawa do bamako do se tawa kita dawbe an kippi kunciaki ko be jelo to fu mobilaji di ummo le mabbe ana hen julabe mo le o wattu badade julde ana kasindini sotoyde jaaguji mumben e yidude e koreji mumben yoko du ana doma e kurtunguji
depuis lendi angon
il altinaay me don gondo min donki yaltude jaagu an uddi kenyaba julde ne badake balde nay joni mi don do bamako do kalisham fu mi watti e jaagu ko wonde bonde do ana yontere le tewdo yaade bamako julde barege mi donki yaade mi anaki en jogi kurtungu jango kita ni jogi do somoyeji di kam en donki fu dabere fadde mabbe yopitere be jettira kabe munyiranni kanon hewbe mabbe koltiwide don tampini dum ben be gaddo dango fewde e lam o wada imma daraji yal otid allan hebene jogala e jogi ne golleji mabbe bangal kebal
soldats en be kanyum en ka holti wida na andan jati odo kabaru be kolti dum yeso nantino be kabaruji di kikede hande arme lede amende holti wida na wundi wadde e bawde mudum fu yela lawol yongol welse bugu buguni kanye e segu bamako fayoto bamako kitana heba yupitere yela yimbe ya warta mudum ana heba ne wadde him kanko commandant jibrilam mayga yo goto e gollowol gollirgal gal be noddirta jirpa wonko o wi imrana kilo mayga kede Ousmane Nyaliwuri
l'ennemi
way be meden wembaabe joni be anda fuko ngatta wala fuko gondi joni so wana dartude wala de laawi natoji bamako do suudade nadde himbe ka no do imadara warbe meden lawol wolesi bugu buguni kanye segu bamako ana mbaawi yede joni fu etawede lawol kay kanyingul kita yaadu mun ana tiidi joni sabe imadaraaji be terrorisien sembe mabbe fu e dentini do di laawi wattu joni o mido wa wi don imadaraaji ana gonda wattu mo kala mi joni o at yalla ilaawi an kebe njubbite
gollirgal kumani do kabaru yimbe lanancino be kabaruji de leedi Burkina Faso hanka 5 ka bammi anniya uddude fa laaba sud mum noddirta TV5 monde le lendi e mangal mudu fu be bammi odo anniya chagal ko be dali ndudo sudu television laabe dille hitane 2024 be koliti be do wiide be gollirta e le sariya bangal no be nantinurta kabaruji di fan andinde tan wiide conseil supérieur de la communication do woni gollirgal kumani do nantino be kabaruji le lendi kanyum holfike ndudo sudu television wiide ana wada kabaruji peneji
Sijo Tamani mo Fondation Hirondelle do Mali do kanyi e golli dimbe mudun radioji e teleji Mali Irtel e do faba munya coopération suisse coopération espagnole union européenne e gouvernement norvège
avocat em le leedi amendi fayto gollirgal gal be noddirta Amnesty International kanyum ka holliti sugola mu em sanne fewde ko kanko maître Muntaka Tall o suuta nokku mako falaje yimbel uddube yesoji mu em kanyum en woni gabbe o do golle le communiquer mabbe goto mum jaltini alalbare alti talatara kenye be avocat be ka holliti wiide no yiddugol sariya bondo sanne do e be jidi kanko maître Muntaka Tall o yopite no yawiri nali bule arani o kipo ngoji ngadaadi fewde e leedi amendi le lewru avril betti ndu ka latike sababu malinkobe hewbe holita leedi an ka ko mu en lobbu
hippongo cagitedi waɗede ɗi kolliti leydiyankako ɓiɓɓe leydi ndi e hakkillaji mumɓen lobbi dow ɓeɓe ande ɗe hakkunde ɗumken ande dow ande kese ɗe kañe waɗoɓe hono ko anda fuu wala andiɗi sendude o woni homo na homo tawene sina ƴeewi en fuu gotel woni ko jiɗɗen haɓanade leydi meɗen ndi ka noon gatton hakkillo yidde leydi muɗum wona ɗum holta wiide aɗa wawi samude dow bandema ƴiwde saha ngal yottare ley ɓaleere ndi micintinen wiide haala an wawi moƴƴinde na bonnude no yawirde sanne ko ɓuuri majjango yitere gañadi wala fuu ko nafata feccan tan hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi ɗum ko nafata wayɓe meɗen nen gatten hakkillo kalen lobbi celen haalaji bonɗi cendoji en gaɗen ko wawi hawrentinde en timmode leydi yankaku lobbo wona wiide min ɓuuri welde ɗengal en fuu denten tan dokkodiren juuɗe
ɗo mi kaddete kabaruji amen ɗi kikiɗi hannde min jowti on sanne ga fat jeehe fewi nokkuɗo e seeɗa yewtere amen magasine nde wona jukkitade wasalam yewtere amen magasine mom jogatno on ɗom ñalawma hannde o ka yamfulila ɗum o mu'ina yamfulila taw hollitama wiiɗe mi jimi ɗi kañum ka darde muɗum ana mowni sanne ele gurdan yimɓele gomɓe tomɓe ɗum woni ko aissata jeera kañe keƴaɓe amen gomɓe le on ɗo nokku kañum heɓani en dow majjum keɗe ousmane keɗe kam mi e Mamadou Sama Sow koye kiire jaam
ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
keɗe kabaruji amen ɗi e fulfulde miɗen talatare jeyi joyi lewru mai hitande 2026 sakirab to gonɗom heɗade hejuji amen ɗi leydi maggal muɗum wakkati jon on fuu min calmini am sanne jafara be anele cercle tenen ku holtama wiide deƴƴere ka warti to caggal bilisa mawɗo immiɗo to hakkunde yimɓelɓe rewɓele gomɓele on ɗo nokku kañum en ka yalti waɗi majire mumen fa holita mette mumen fewde heɗere gondole oɗo nokku kañum en pelsinoɓe yoltude oɗo nokku kañum en ka ɓami aadi heddar to caggal ko dewral heɓa hakkude mabɓe yimɓel kana koɓe laamiɓele on ɗo nokku ñalowma keynaɗo lotugol juuɗe muɗum adunaro allah ndudu yambinama joyi lewru maydu holitama wiide lotugol juuɗe muɗum kañum ka ana wawi latade sababu huncande hoore cellal jamande sakira ɗon sembe kabaruji ɗum joganom jiiɗe hannde bisimilla moɗon mi heɗade ɗum deƴƴere kañum ka holtama wiide warti nokku moɓe noddirta jafara bi anale cercle tenen kule région motti talatare beete hannde rewɓel pelsinoɓe wiide kañum en ka hunde fuu watta so heddole on ɗo nokku kañum en ka ɓami anniya heddalle on ɗo nokku caggal ko dewral heɓa hakkude mabɓe e yimɓel laamiɗo le on ɗo nokkule ñalawma hannde o oɗo anniya kaɓe ɓami ɗum caggal ko hollita wiide le on ɗo nokku ka nokku o eɓe keeɗini sanne le on ɗo nokku ɓe ngala fuu koɓe ñaama galleji kewɗi kañum en wonni le oɗo alhaali so immadaraji waɗa kano yawiri banggal ɓeɗo yimɓele ɗum woni himme yurmere kale on ɗo nokku alhaali o ka jaɓa tiɗɗe sanne holtide ɗum wiide non ɓe gurdile on ɗo nokku ilal hitane 2025 fa kemen famtar anni ko goto e yimɓel gomɓele on ɗo nokku min kaltide e muɗum o yiiɗa inde muɗum firte
marché waɗama gonga jaati ko allah waɗi hooreɓe gindi ɓe mbawi ummude waɓɓe marché ɓe saabi hooreɓe gindi ko marché waɗi ko landiɓe sababu kode woni marché maɓɓe ɓe kolliti ɓe mbiɓe julbuɓe si o fu immi kono o holliti julbuɓe saabi hande ne gindi cagginta cagginɗo ɗo fu taw ne sagini bottare mum taw hirande wala ne sagini hirande taw bottare wala tawi koye wala wonɓe cagginta fefi ka hooreɓe gindi ɓe immi darike kalde hoore wonɓe dowɓe ko kalde mumen ñande asawerde ko ɓeɗo jattike mbiɗe jii vidéo jaati sabi jonka kamɓe koɓe jii image ɗo hooreɓe gindi ko tifi ko tourniɓe ɓe immi ko ɓe darike san kolliti ɓe mbiɗe gindi ni hanni mbalto e ley yontere nde nallah jaaɓi danko yiya rewɓe kaltanama ɗum woni talatara hannde sona ɓe anninoɓe yaltude jaati na ɗum woni ko bato immi mum hannde
kanake laamiɗo laamu hakkundejo ɗo leydi amede ñalawma hannde oɗon général asmi goyta kañum woni ɓamtuɗo suudu ministre kumaniɗo haɓitotoɓe fayeto kaɓitinoɗo kiɗɗo altinere nayyi lewru mai hitane 2026 oɗo anniya ka ɓamo caggal ko kanko général de corps d'armée ɗon Sadio Camara kaen yewti hippoguji gaɗaɗe fewde e leydi amedi noga e joyi lewru avril ɓettindu hawrentinde ɗiɗo laamuji ɗiɗi hoɗum fuu hollititta fa keɓen famtare anni ko kanko docteur Ahmad Touré andanɗo dunke kabaru andanɗo kabaru ɓiliƴo imma daraji bangal haɓitaɗo wi kalifa goytaɗo fecitan Ousmane Ali Bouni
la décision du président de la transition
wajibiji ɗiɗi goni e dow nde dabere hoorejo leydi ndi hono jokkinde laamade kañe daranade ndenagu leydi ndi fuu e maggal mum ɗi golleji ɗiɗi gaɗan fo jokkina laamu makko e daranade pati luurodo fuu waɗa dow haɓugol terroriste en e daraniɓe feccude leydi ndi o ɓeydan sembe dow laamade maggal paɗen e laamade laamu hakkundejo o dow golleji e gollidiɓe dow ɗum alahaaliji lobbi ana goodi hono daranade fa hannden no leydi ndi yarita yesso ɓoytude laamu bureau e sembinde gotu mbaku leydi ndi yo ɗum dabere kollitonde anniyaji lobbi kanankoɓe laamu hakkundeji o do haɓanade gotumbaku leydi ndi jokkinde golleji faɗo deƴƴere hewta le leydi men ndi
ham kasa en ka hawrtingol jamande e le cortége ngaji mu em le premier le pont arandérejo laamu kay ka haɗama suudu mairie kumanɗo on ɗo nokku kañum ɓami oɗo anni altinere nayyi lewru mai hitano 2026 le wi oɗo maire oɗo anniya kaɓe ɓami ɗum yalla keɓa hunchande ndenago yimɓe kañum e kulanteleji ko jogui le on ɗo nokku
sijo tamani mo fondation irondel ɗo mali ɗo kañi e gollidimɓe muɗum radioji e téléji mali irtel e dow faaba muña coopération suisse coopération espagnol union européenne e gouvernement norvège
ñalawma keeɗinaɗo lootugol juuɗe muɗum ka yambinama joyi lewru mai hitano 2025 andanɓe kabaruji ɓiliɗe cellal kañum en ka holti wiɗo lootugol juuɗe muɗum wakkati fo ana laato sababu rende jamande fa keɓen famtar anni ko kanko docteur joseph kojo o goto e yimɓel golloɓe goto e yimɓel gonɗo le fedde nodirta ordre de pharmacien wi mariame koulibaly lo festan ousmanial buni
ana moƴƴi lodde juuɗe men watta fuu fa laaɓa ana wawi renude gurdam neɗɗo e farati yogaji fuu ɓuuri sukaɓe ha milli en kaña yimɓe nayaɓe so neɗɗo defata fuu ana hani loota juuɗe mum kaña so yaldi filorde du sini aɗa ɗojji na durmo wo e maɗa watta fuu aɗa hani lodde juuɗe ma ɗum du sini aɗa mema ñawɗo ana hani loota juuɗe ma caggal ɗum juuɗe latto sababu raɓugol ñawuji kewɗi ona dogo reedu ɗoyru on ɗum e nandore mum lootugol juuɗe du ana hani jukininde e cenam
sakiraɓe ɗo min kaddata e kabaruji amen ɗi kikiɗe hande mi jowti om sanne heɗademin